What going on? Abracadabra.
True, true.
Nimetoka tukungoja, nataka namba moja nipeni.
M.I.C.
Iwa oneshe vihoja, promoter talipanja nishike.
M.I.C.
How comes another row, M.C. Shatala kuna mziki bila M.I.C. Pasta haki ubiri nasi. Shatani wala liwa na hi M.I.C. Domina kipa ye,
kipa ye.
Kipa ye, kipa ye mupa.
Kipa ye, kipa ye shata.
Kipa ye, M.C.
Kipa ye, kwenye isho bi.
Kipeye mupa.
Kipeye shaka.
Kipeye MC.
Kipeye kwenye isho bi.
Tumina kipeye.
Kipeye.
Tumina kipeye.
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 Kakina leya tena mike na kuza jamii. Naza sauti kina kupa uchube kamili. Kamata mike so mina ona jendeleja. Ona ona pendeleja. Combine the shade, the devil who wants to bona fiata, chicho dame, bring your shoulders up, push it on my head, then the boom gets a stitch on my head.
Keep a year.